SBS Radio.
Xisbiga The Australian Labour Party waa xisbiga ugu da'da weyn waddankan Australiana waxa ka mid tahay dalalka adduunka ugu dimuqraadiyadda dheer. Waa mid ka mid ah xisbiyada shaqaalaha ee ugu horeeyay ee adduunka laga aasaasay. Wuxuuna ka dhashay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ka hor inta aysan Australia noqon federaal. Iyagoo wajahayay hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran ayay shaqaalaha gobolka Queensland 1899 go'aansadeen inay u baahan yihiin xisbi siyaasadeed oo matala. 1899-kiina xisbiga shaqaalaha ayaa ka sameeyay dawladdii ugu horreysay gobolka Queensland, waxayna ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka qaranka kadib markii la aasaasay federaalka 1901. 1904-tiina Chris Watson ayaa noqday ra'iisul wasaaraha Labour oo ugu horreeyay isagoo hoggaaminayay dowlad aan aqlabiyad lahayn. 1910-kiina doorashadii la qabtay, xisbigan ayaa ku guuleystay aqlabiyad labada aqal ah ee baarlamaanka. Gough Whitlam ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii ugu caansanaa ee xisbiga Labour-ka soo maray, isagoo aad loogu taageeray ajandayaal isbeddela. Wuxuu se aad ugu caanbaxay markii shaqada laga eryay oo uu cayriyay Governor General-kii waqtiga jiray Sir John Kerr. Whitlam ayaa laga xayuubiyey jagada ra'iisul wasaarnimada 11-kii November 1975, waxaana ka qaaday shaqada Sir John Kerr kadib markii mucaaradka oo uu hoggaaminayay Malcolm Fraser uu hor istaagay hindise sharciyadyadii miisaaniyadda ee aqalka sanadka la marin lahaa. Sir John Kerr ayaa u magacaabay Mr. Fraser inuu si ku meel gaara u noqdo ra'iisul wasaaraha. Gough Whitlam iyo Labour-ka ayaa doorashadii xigtay si xun looga guuleystay.
Well, may we say, God save the Queen.
Waxaan leenahay boqoradda Allaha badbaadiyo, sababtoo ah cidna ma badbaadin doonto Governor General-ka. Bob, oo hore u ahaa madaxii golaha ururada shaqaalaha, ayaa noqday ra'iisul wasaarihii Labour-ka ee ugu waqti dheeraa, isagoo xilkaas ayay 1983 ilaa 1991. Bob Hogg ayaa lagu yaqaanay cabidda khamriga biirta la yiraahdo iyo inuu ahaa nin aad u furfuran, taasoo shacab badan ay ku jeclaayeen. Mr. Hogg ayaa soo rogay isbeddelo lagu sameeyay dhaqaalaha oo ay ka mid ahaayeen in doolarka la fasaxay oo qiimihiisa suuqu go'aamiyo halka dawladdu ay go'aan ka gaari jirtay awal. Wuxuu kaloo ra'iisul wasaare soo ahaa waqti dhaqaale xumo baahsanay ay jirtay oo shaqala'aantu ay gaartay heerkii ugu sarreeyay wixii ka dambeeyay dhaqaale xumadii soddomeeyadii ee loo bixiyay Great Depression. Laakiin waxaa aad loo xasuustaa jawaabtii uu ka bixiyey markii Australia ay guushii ugu horreysay ka gaartay tartankii koobka doonyaha lagu tartamo ee loo yaqaano America's Cup.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up to die is a bum.
Waxaan leeyahay ciddii shaqaale u madaxa oo ka erida qofkii maanta shaqada u gooya waa doqon. Xoogaa shaqo dheeraada ha qabto qofku maalinta xigta si uu u gudo wixii uu maantaas qaban lahaa. Waa maalin Australia oo dhan ku weyn. Mr. Hogg ayaa laga qaaday ra'iisul wasaarnimada kadib dagaal kulul oo uu ku soo qaaday khasnajigii markaasi Paul Keating, oo isagu sheegay in laga ballanqaaday ra'iisul wasaarnimada markii hore heshiis ay u galeen isaga iyo ra'iisul wasaaruhu 2 sano ka hor. Isku qabsiga hoggaanka ayaa soo noqday markii Kevin Rudd awoodda uu kula wareegay doorasho aqlabiyad fiican uu ka helay waa 2007. Guusha Kevin Rudd ayaa ra'iisul wasaarihii xilka uu ka qaaday John Howard uusan lumin oo keliya jagadii ra'iisul wasaarnimada ee wuxuu xataa waayey waa John Howard kursigii laga soo dooran jiray. Mr. Rudd ayaa markiiba ku dhawaaqay inuu raaligelin qaran siinayo caruurtii laga qaatay waalidiintood oo ka soo jeeda dadka dalkan loogu yimid, si khasabana dawladdu ay uga qaaday waalidkood, taasoo qayb ka ahayd siyaasadda dawladda markaas jirtay.
We apologize especially for the removal of Aboriginal and
raaligelin ayaan ka bixinaynaa gaar ahaan caruurta ka soo jeeda dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka oo laga qaaday qoysaskoodii iyo bulshadii. Xanuunkii iyo dhibaatooyinka ay soo mareen jiilkaas la xaday, wixii ay dhaleen iyo dadkii ay ka tageenba, waxaanu leenahay waanu ka xunahay wixii dhacay, ayuu yiri Kevin Rudd. Laakiin sannadihii Rudd uu xilka haya ayaa sidoo kale caan ku noqotay hoggaanka oo la isku qabsado. Kevin Rudd ayaa iska casilay hoggaanka xisbiga Labour-ka iyo jagada ra'iisul wasaaranimada June 2019 kadib markii ay ku xigeenadiisii Julia Gillard ay sheegtay inay xilka kula tartamayso. Ms. Gillard ayaa xilkaas ra'iisul wasaaranimada qabatay, waxayna sidaas ku noqotay haweentii ra'iisul wasaare ka noqotay Australia tii ugu horreysay. Inta xilka ra'iisul wasaarnimada haysayna, Ms. Gillard ayaa wajahday mucaarad xisbigeeda gudihiisa oo uu hoggaaminayay Mr. Rudd iyo taageerayaashiisii iyo waliba iyo mucaaradka oo hoggaamiye markaasi uu ka ahaa Tony Abbott.
I rise to oppose the motion moved by the leader of the opposition.
Waxaan u istaagay inaan diido mooshinka uu keenay hoggaamiyaha mucaaradka. Waxaan ku leeyahay hoggaamiyaha mucaaradka kama dhageysanayo cashar ku saabsan haweenka naaibka iyo dumarta koorida nin adoo kale ah. Mr. Rudd ayaa Ms. Gillard ku qabsaday hoggaanka mar kale balse kuma guuleysan February 2019, inkastoo xiisadda hoggaanku ay socotay haddana ismuuso taagin markii ay Ms. Gillard codayn kale qabatay bishii March 2013. Wuxuu se isu soo taagay tartan kale oo uu ku guuleystay isla June sanadkaasi, sidaasna mar kale uu kula wareegay xilka hoggaanka xisbiga iyo ra'iisul wasaarnimada. Wuxuu se ku hoggaamiyay Labour-ka doorashadii looga adkaaday September isla sanadkaas waa 2013. Hal nin oo door weyn ka soo cayaaray isku qabsiga hoggaanka wuxuu ahaa madaxii hore ee ururka shaqaalaha Victoria, Phil Shorten. Wuxuu taageeradiisii waqtiyo kala duwan siinayay Mr. Rudd iyo Gillard oo ka caawinayay inay hoggaanka hesho, laakiin wuxuu mar dambe u beddelay taageeradiisii Mr. Rudd oo dib u helay hoggaanka.
I am a great admirer of our Prime Minister Julia Gillard. I have supported her loyally for 3 years.
Waxaan aad u ixtiraamayaa ra'iisul wasaareena Julia Gillard. Waxaan si daacad ah u taageersanaa 3 sano. Waxaan qabaa inay waxyaalo badan qabatay, laakiin waxa khatar ku jira mustaqbalka xisbiga Labour-ka iyo kan dalkan. Sidaas daraadeed waxaan taageerayaa Kevin Rudd caawo. Mr. Shorten ayaa laftiisu ku guuleystay hoggaanka xisbiga markii looga adkaaday xisbigiisa doorashadii 2013, ilaa iyo haddana wuu hayaa xilkaas oo uu soo hayay waqti xasilooni mucaaradku ku jiray iyo u diyaargarowga xisbiga ee doorashadan.
Labour offers stability and unity and a vision for the nation. We choose hope over fear. We choose the future over the
Labour-ku wuxuu ballan qaadayaa xasilooni iyo midnimo iyo himilo dalkan uu yeesho. Waxaanu door bidaynaa rajo halka aanu dadka cabsi gelin lahayn. Waxaan door bidaynaa mustaqbal ee dib ma u noqonayno. Waxaan taageerada ugu fiican siinayaa dadka qaba cudurka kansarka. Waxaan dooranay mushaaro, cadaalada iyo shaqooyin fiican. Waxaan dooranay tayf iyo tababar la siiyo dhalinyarada. Waxaan dooranay inaanu siino dadka dalkan loogu yimid cod ay ku yeeshaan dastuurka dalka. Dr. Sare Gazarian oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Monash ayaa sheegay in xasiloonida ay Labour-ku muujiyeen ay ka duwan tahay sawirka ay isbahaysigu muujiyeen sanadihii u dambeeyay.
The Labour Party has been able to reposition itself as a stable political force.
Xisbiga Labour-ku wuxuu awood u yeeshay inuu noqdo xoog siyaasadeed oo xasiloon. Dabcan taasi waxay aad uga duwan tahay waxa xisbigu isku hayay dhowr sano ka hor. Marka isbeddel weyn ayaa ka muuqda xisbiga. Hadda waxay isu muujinayaan inay yihiin ama leeyihiin hoggaan xasiloon, waxayna u egtahay inay ku guuleysanayaan doorashada soo socota.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.